yeti yata wanai oh. Nita kutunza vibaya mizito kuwithdraw. Bebe na dunia you do how to get it. Wakuita mula kwa kukupata na sweaty. I love you forever no man na kuchesi. Don't you say never maisha uya elevate. All my eyes on you. Kikupata nita kuwa juu. Come here baby boo. Maremu wako mkweli wewe tu. Where you want me kufate machizo meni nyi madini. Kuja ni kupapase na mini ni tupe akiri. Basi gada da usini tose. For lifetime na sisi tutoke. Oh na 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 ma wane nole. Let's call up in a moment.
Come closer baby, it's talking bio. Umefanya nipike, my lady. Jeje na kuyo, afu vipi. Tuenda wote shopping, osema ndiyo. Leo birthday, wifi yako nataka zawadi ya mtandio. Unajua na kupenda maradufu, bila wewe sifayo mikufu. Kinipenda nikawa maarufu, nanunuwa vikati ya harufu. Sasa yeah, nakufikiria sana, hapo hapo shikiria mama. Njo ni kupangirie bwana, tuwe kapo tushangiriwe sana. Na na na, how thought they figure. Come on baby, you let me know no. Kukuchiti, ilo jambo kwangu, no. I say no, stop. When you catch us, even be sitting in my sneak, you're not gonna bad, loco.
Baby, when I want to, baby, I need you so much. I'm bringing chains up again, it's over. Boy, I'm my gang, vapor.